boitana ye yali omuseke edeyo kuchalo che mugunda wali omusajja walugembe ekisa yali yayonka chiyoke gabuli omu amwanguira patio yasanga bwete eyali omunaku nga naye mugezi yayagala kitole kye yatunula mu maaso bwete kikyali beyomudda yayagala bwete yasemeza bwete yawera bwete yakunjula bwete bwete teyamanya muwendo gwa walugembo okumwagala ali mukwanogwo osembeze nnyo yokwenyoleze kukukwatako kebera mu mikwano gyo mwandibamu emisege nga gyambadde diba lyandika ali mukwano gwo osembeze nnyo yokwenyoleze kukukwatako kebera mu mikwano gyo mwandibamu emisege nga gyambadde diba lyandika mbwete bwe yagunjuka walugembe namusembeza ku lujjuliro yamuwa ne muwala omukulu Maria gwe yali asinga okwagala ng'olwakumya luganda n'omukago ne batta akana kulya kamivugo bwe kajja walugembe teyamanya nti enseko za bwete makweka nsamu ekisatunda ebirungi byonna byonna bwete teyabibala yafundikira ate mudde munne walugembe nazikirira ekyalo kyakaba walugembe yali omuteesa mukwano gw'abantu nakisa ali mukwano gwo osembeze nnyoyo bonyolize kukwatako kebera mu mikwano gy'abange mwandibamu emisege nga gyambadde diba lyandika ali mukwano gwo osembeze nnyoyo bonyolize kukwatako kebera mu mikwano gyo mwandibamu emisege nga gyambadde diba lyandika
kebera mu mikwano gyo wesige mutima gwo kuka
bino byennyumya gwe bikusomesa ki njagala oyige bino
kale yita
eseno yakirwanire abantu bafuuka akantu okutulira ku kawoko akagala kona goleme kulya gw'oyita munywanyi w'omwe bayisa tenkwe okukumenya enseeno gye tulwanira si yaffe katonda twazika mu bwazisi okusaala bwe kuli okuzuukira walugembe yaleka abaana bakuliko gwe bayita mulengera mutebusi ye yasikira entebe ekyalo mugunda kati mulimu ekitangala olwa mutebusi naye era tumusabira mutebusi tebuko butegoteko bunje munange tukusabira mutebusi tebuko butegoteko bunji naye manya osembeze nnyoyo
seka munda nga butwa bwenyini
osembeze nnyoyo bonyolize bikukwatako
mbabwete mwe balyera tusula
nabokulya
nabo tunyumya nabo munange wetegereze wetegereze nnoyo mwetegereze musengeje
Remember where you got it first. www.djericom.com